Kushata Kulia.
Ah.
Seven, drop that shit.
This is serious.
It's Onza.
Gansa.
Nakunde boy. Baby, wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanavi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanavi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Mianso, lutemia rwalis, nido, obachi kwasa, mrembo, tali nabi gambo, anjagazaru,
amera o,
inabana taiti nyo,
nyo,
baby style yon kwa funyo, gala wana punch you, get your labo, knock, 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 knock out,
put your body on me, go down low, let me say, let me say,
yo,
bochi sina gamuda na masaidi chick itakupa vitam tena zaidi ya pipi eti wanaulizana mekupata vipi